Ekitongole ekidduukiriza ekya Uganda Red Cross Society kirangiridde enteekateeka ebikujjuko ebinaakulungula omwezi omulamba ogwokutaano ng'ekitongole kino kiddiza ku bantu wakati mu kujaguza olunaku lw'ekitongole ekyo olwa Red Cross and Red Crescent olw'ensi yonna. Uganda Red Cross Society egambye nti mwezi guno gwonna ogwokutaano yakwegatta ku nsi yonna okuzza olunaku olwa Red Cross olutaba ebitongole ebikola obuvunaanyizibwa obugumu olumanyiddwa nga World Red Cross and Red Crescent Day. Ku lunaku olwo ensi yonna ebejjukira amazaalibwa g'omusajja omusajja Nagwano eyewaayo okulwaniriza embeera y'abantu abali mu bwetaavu. Ono Henry Dunant eyatandikawo ekitongole ekyo kya Red Cross era ebitongole bino byonna bikozesa okutuusa obuweereza obw'enkizo eri abantu. Henry Dunant okutandika ekitongole ekya International Red Cross ne Red Crescent Movement kyaddirira okulaba embeera abasirikale gye baali bayitamu mu lutalo lw'e Solferino ekiri e Roma baaliwo mu mwaka 1859 ekyavaamu ebitongole ebirala omuli ne Uganda Red Cross Society okukola omulimu gwe gumu. Olunaku olwo olukozesebwa n'okubuulirira abantu engeri gye bayinza okufaayo ku balala n'okubakolera ekisa okudduukiriza abatalina okufaayo ku by'obujjanjabi okutaasa abakoseddwa n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Olunaku n'olukuzibwa mu nsi 1992 okwetoloola ensi yonna ku mulamwa ogugamba nti twegatte wamu olw'okulwanirira abeetaavu. Omwezi omwogezi w'ekitongole kya Red Cross Uganda Red Cross Society Irene Nakasita agambye nti ebikujjuko bingi bye bagenda okukula omulina okuyamba abazadde mu luwummula luno abaana babayigirize engeri y'okuwaamu obujjanjabi obusookerwako eri omuntu yenna aba afunye obuzibu.
Olwa ssanyu era lwa ttendo gye tuli kubanga tulujjukirirako okulaba ng'omuntu ono yavaayo ne idea etondawo ebitongole ebyetongodde nga Red Cross ebisobola okudduukirira abantu ababeera bafunye ebibamba oba ebigwa bitalaze oba abakoseddwa entalo. Kale naffe wano mu Uganda tweyunga ku bantu bonna mu ggwamu nsi yonna okujaguza olunaku luno olwa Red Cross Red Crescent Day. Naffe wano omwezi guno ogwa May tugenda kukola ebikujjuko eby'enjawulo ebiraga ssimu yaffe era nga ssimu y'omwaka guno eri nti United in Humanity. Wano tulaga obumu bwe tukozesa obuvumu n'ekisa nga tudduukirira abantu abenjawulo ababeera beetaaga obuyambi bwaffe okusobola okutaasa obulamu bwabwe. Happy Red Cross.